Velkommen til Låsvansker. Vi begynner å synge en sang som heter Come Lord Jesus Come. Thank you.
Du gav meg liv, fri
ved ditt navn.
Ved ditt navn har jeg funnet fred, håp for min sjel. Du gjorde meg hel. Du er her. Dødens makt er brutt. Du satt meg. Du gav meg liv. Frihet, frihet, ren og rettferdig i evighet. Nåde, bare nåde, din død.
Det er frihet i ditt navn.
Det er frihet i ditt navn. Det er nåde i din favn. Jesus, du er. Jesus, du er min Gud. Der på korset i din sted, din tilgivelse kom ned. Jesus, du er. Jesus, du er.
Fortsetter med å synge Yahweh.
Jesus, vår konge, bor mitt ibland oss. Du är vår frälse, o vän. Eviga löfte, himmelen i oss. Viskar ditt hem. Värdig all vår pris.
Vanskelig å avslutte, men jeg tror vi skal slippe til vennene våre fra UiO. Vær så god.
Så kjekt å få komme hit til Ål i Hallingdal. Vi, Vi är fra Ungdom i Oppdrag oppe i Nordland, så vi håller till lite över en timme unna Bodø. Och Ungdom i Oppdrag är en verdensvid organisation. Kanske har hört om det, kanske inte har hört om det. Men det är en missionsorganisation, så jag driver och leder ett team som ja, de har valt att ta en DTS som är en discipelträningsskola, hvor ja, det är en 8-månaders skola hvor de lærer å kjenne mer ja, få en nærmere relasjon med Gud, og hvem er Gud, hva er hans karakter, hvem er Helligånd, hvem er Jesus, og lære å vokse i en person, ja, med en personlig reise med Gud da. Så ja, jeg heter Hanna, jeg er den eneste her fra Norge. Jeg kom fra Trondheim, men det er kanskje langt nok unna.
My name is Rebecca, and I am from California, USA.
Jeg heter Lotta, og kommer fra Tyskland.
Jeg er Christian fra USA.
Så nå har vi hatt en... vi startet skolen i november, hvor vi har hatt litt undervisning, og vi har en sånn adventure DTS, så da... har vi sånne uker hvor vi er ute i Nordland, og vi er ute i naturen i Guds skapeverk, og vi får lov til å reise rundt i forskjellige kirker, litt som vi gjør nå også. Men nå har vi en 2-måneders periode hvor vi er på en misjonstur, basically, i Norge. Vi har noen team som også har reist utenfor Norge, men vi er så heldige som får lov til å reise i Norge. Så ja, og hva er det? Og vi reiser både... besöker kyrkor för det är bra, men vi har också något annat som jag vill dela. Lotta, you want to share something else?
Yes, but I have a really cool video for you first, so maybe we're gonna watch that now.
När vi ser ut över världen så ser vi tusenvis av människor som inte känner Jesus. Vi vil ikke lenger la frykt, passivitet og usikkerhet styre våre liv, men la en usedvanlig frimodighet ta sin plass. Og hva om nettopp dette er svaret for å se en hel generasjon av unge kristne gi alt for Jesus? Vi ser en mulighet for en helt ekstraordinær respons. En respons som gjør at nabolag, familier, skoler og folkeslag blir møtt av Jesus kjærlighet. Tiden for å handle en nå. Og det starter med deg og meg. Descend kommer til Europa. Og første samling i Telenor Arena den 25. juni 2022. Du klar for å gå all in?
Yes, so hello everyone. I am going to have the honor to tell you a little bit more about Descend. Descend is a big Christian gathering that is going to happen this summer for the first time in Europe and for the first time in Norway, which is really cool. It originated from the US and it's coming here. So Descend is not only an event. I think that's really cool about it because Descend is everything that's going to happen before the actual event, then of course during the event, and after the event. So what is happening right now, meaning before Descend, is that there is a lot of traveling teams traveling through Norway and whole Europe, and they're trying to reach people, of course invite them to Descend, but also sharing the gospel and the good news with them. And we've heard their testimonies. And they've spoken now about many people saved and even people healed, which I think is so amazing that God is doing so much right now and here in Norway. Then, of course, there's the actual event date. There's going to be worship. There's going to be international speakers in Oslo. And there's going to be food trucks, so no one will be hungry, hopefully. And what's going to happen during this event is that you can decide to go all in for Jesus. So what does this all in mean? You have 6 different possibilities where you can decide to go all in. There's going to be 2 possibilities that are more inward, So these are reading your Bible and praying and fasting. And then there's going to be four possibilities where you can go all in outwards, which are going to be, you can go all in for your neighborhoods, school and universities, the nations, and also orphan care. Yes, and then there's going to be the after the event. And I mean, we probably all know that you come from a really cool event, you're super hyped up, you're at home, but then you realize, I've heard so much, but what do I do with that information now? So that's hopefully not going to happen with Descent, because there's going to be aftercare and there's going to be follow-up. So if you, for example, decide to go all in for your schools or universities, they're going to call you after the event and they're going to help you. They may be going to help you to link you up with a school Bible study group in your school. Or maybe if there's no study group, you can create your own one and they're going to help you how to do it. Yes. So this is what Descent is all about. If you would like to have more information, you're super welcome to go on the website, descent.no. There you can also get tickets. It's going to be the 25th of June this year in Oslo. Yes, and now I have a short video about the vision of Descent for you. And it's going to be the leader of YWAM Nuland, and YWAM Norway, who's gonna share a bit about it.
Det begynte I begynnelsen av koronatiden, og ingen visste hva som kom til å skje. Så ble jeg tilsendt noen opptak fra en konferanse I Danmark, en ungdom I oppdrag arrangerte I 1985. Og jeg så på de her opptakene, to ting som stod meg voldsomt. For det første så var det, forkynnelsen var utrolig enkel. Det andre som stod meg var at det var veldig masse mennesker der. Det vokste fram en begeistring av at ja, nå må vi samle mange mennesker I Norge for å formidle det her kallet til misjon, kallet til dem som aldri har hørt evangeliet før. Så jeg tok rett og slett og sendte en e-post til dem I USA som driver Descent, og så spurte jeg hva må til for å kjøre Descent I Norge. Så går det egentlig bare en dag eller to til, og så sier de ja, vi klar, vi har bedt til Gud, vi tror det her fra Herren, så vi kjører på. Vi kjente veldig tidlig at nei, det kan ikke bli en ungdomsoppdrag-event, det må bli en Guds rike-event. Så da begynte jeg å ringe rundt en del av vennene mine som ledere for kirkesamfunn og for organisasjoner og festivaler og spør, hva tenker du om det her? Er det her noe vi skulle gjort I lag? Det som kommer til å skje helt konkret at vi skal kalle mennesker til engasjement på fire områder som utadrettet og to områder som innadrettet. Så de Første innadrettet da, vi skal kalle mennesker til å overgi seg til bibelbruk. Det andre, vi skal kalle mennesker til å gi seg til bønn og faste. Men så skal vi jo kalle dem til ting som går utover. Så vi kommer til å kalle til nabolag. Vil du være med å dele evangeliet til dine naboer, til dine venner? Nummer to, vi skal kalle mennesker til studiesteder og skoler. Vil du være med å starte skolelag der det ikke finnes skolelag? Vi skal kalle mennesker til misjon. Vil du reise på misjonstur, enten kort tid, eller vil du si lang tid? Nummer fire, vi ønsker å gjøre noe for vanskeligstilte barn. Vi utvikler en app som alle deltakerne på Descent skal få. Så vil du være på appen under møtene og kunne sende svar og si at ja, jeg ønsker å bety en forskjell for nabolaget mitt. Ja, jeg ønsker å bety en forskjell for vanskeligstilte barn. Ja, jeg ønsker å bety en forskjell for misjon. Da trykker du ja på det og sier ja, det vil jeg. Og da vil du umiddelbart etterpå få oppfølging. Da blir det ikke bare en event, men det blir jo et resultat I etterkant som vil gi forhåpentligvis langvarige resultater. Når folk kommer til Telenor Arena, så vil vi komme til et sted som fullt med mennesker. Det blir masse lovsang, det blir korte appeller, og det blir fokus på de her ulike områdene som vi skal kalle mennesker til. drømmer jo om det at at kristne skal følge Jesus ikke bare på søndag, men vi drømmer om at kristne skal følge Jesus 7 dager i uka, 365 dager i året, og at det ikke skal være avstand mellom det som vi sier på søndag og livet vi lever på mandag. At det skal være sammenheng.
Okay, so like I said before, my name's Rebecca, and I'm just going to share a little bit of my testimony with all of you. I don't have an exact memory of like when I gave my life to Jesus, but I know several times during my childhood, I like dedicated my life. I was like, okay, I want to follow Jesus. I want to serve him. And so when I was young, I would go to youth group. I would be involved in Bible studies. But there never was this like strong interest to read the Bible. Like I would try to read the Bible, but you know, there's always the problem with time. Oh, I got to make time to read the Bible. And it was very hard. I felt very underqualified. I compared myself a lot to other people's faith, so I compared my faith to a lot to others. And I struggled with the question, am I really a Christian? Like, what makes me a Christian? Why did Jesus die for me? Like, I knew why, I understood why, but then at the same time, I felt like there was this wall that kept me from understanding exactly why he died for me. So for years I was like in this mindset of thinking in this way. I continued to go to church, I continued to learn more about Jesus, but I still had this question of why. More recently I was reminded of how salvation is often compared to as a gift. Someone could come up to you and say, hey, I have this really cool gift for you. It's for you. It's for you. You get to have this gift. And so there's like two options I could say. Be like, I don't want that gift. No, thank you. Or you can say, wow, you put time and you put effort and you thought, oh, this gift, I bought it for you. I thought of you when I saw this thing. And I think that's how we're supposed to look at salvation is, wow, God loved us so much to give us this gift of salvation. And like, all I have to do is just say, wow, thank you, God. Like, your grace is just, it's enough. It covers. So when it was put that way, because I'm a gift giver, I love to give people gifts, it clicked. It was like, oh, that's why. And it's something like so simple, but it just made sense. Sometimes it's like that. It's so simple, but it just, when it's put in a different perspective, it makes sense. And I had to come to realize that I was not going to understand everything about God, that my mind is too small to comprehend all of his ways and all of his desires and his and everything. And so that's where faith and belief come in. And that when you choose to receive that gift, you're a child of God and you walk boldly in that. You walk by faith and there's so much power in it to be a child of God. There's so much power. And another thing I wanted to kind of talk about is a conversation I had with my mom when I was really struggling with a lot of doubt and just being like, oh, I don't have a lot of time to read my Bible. And I was just telling her, like, oh, I I don't understand. I have all these doubts. And, you know, I was just talking to her. And she gave me one of the simplest things to do, or just the best advice in the world. And that was just pray and ask God to reveal things to you. Just pray and ask him to reveal things that don't make sense to you. And when I did that, it actually started happening. Like, ah, he's actually talking to me through the word. And so that's what I just want to remind you. If you feel like you struggle with understanding what the word is telling you and like what does it even mean to hear God's voice, just ask him to reveal things to you, and he will, because it's something you asked him to do, and he's going, because you're his child, he's going to answer that. So he sees you. He knows exactly where you're at in your faith, and he's the one who qualifies us. And so I just wanted to share that with you, and just let you know that he sees your struggles, and that he will, he just wants a simple yes from you and a thank you. And so, yeah, that's what I just wanted to share.
God of the city,
God of this city, you're the king of these people, you're the Lord of this nation, you are.
No, there is no light. to come. Greater things and still to be done in this city.
Det var mitt kors du bar, så at mitt liv kunne leves i frihet. Og nå mitt liv du har, så jeg vil gi deg min lovsang.
Bare du fortjener alt, navnet over alt. What a beautiful moment.
of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory.
Vi synger Tremble. Jeg vet ikke om dere har hørt den før, men bare slenge seg på hvis jeg kan, eller ja.
Surrounding me, let it break at your name, stay. Call the sea to still, rage in me to still, every way at your name, Jesus, Jesus. Darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Breathe, call these bones to me. All these lungs to sing once again. I will praise, breathe. Call these bones to live. And call these lungs to sing once again. I will praise. Shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive, and the shadows.
Kanskje jeg kan få bare be litt over dere og kirka her. Fantastisk at vi får lov til å komme. Så jeg bare takker jeg for menigheten Håp, Jesus. Jeg bare takker jeg for alle de som her i kveld. At du snakker inn i livene deres. Jeg bare ber meg at du skal fortsette å vise deg. Og at det skal være styrke i deg for hver dag, Jesus. Styrke til å gå inn i jobb hver dagen og skole eller hva det nå enn skal være. Bare ber og velsigner menigheten her, at det skal være folk som bare blir dratt inn til menigheten, at det er noe sterkt her som skjer her, Jesus. Bare velsigner menigheten i Jesu navn. Amen.
Thank you.